antena se ka o ka jɛmukan di aw ma o kosɔn an bena ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen di aw ma bi
ne jɛmukan ye wade lamariki ka seko ani dɔngo ale kɛnɛ do farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ a n'a balimakɛ modibo damini ni ye jɛmukan min ye aw bɛlajɛlen k'a jija jɛmukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni mi tali kɛ anw danbe de ka
Yo yo yo, farafina foli lamɛnnikɛlaw an ka foli ani tanuni a b'aw ye an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la farafina foli jɛmukan a sigira nin wagatinin na aw kulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ ani aw terikɛ Modibo Danbele kabi Washington DC balimaw an ka foli ani tanuni a b'aw ye farafina foli mɔgɔ minnu t'a dɔn ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la segi bɛ kɛ jɛmukan kan sibiri kari o wagati kelen fɛnɛ la an bɛ sɔrɔ direkti la facebook kan voa banbara ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ i be se ka na fm kan bamako o ye 102 fm gao o ye 106.1 fm tombouctou o 90.3 fm o ta bannen balimaw an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka siti kan o www.voabambara.com balimaw jɛmukan sigira ni wagatinin na aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw terikɛ ani aw ka ciden Modibo Danbele kabi Washington DC bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo o bɛ bajara de bolo bajara ye jɔn ye ale de bɛ wele cɛkɔrɔba min bɛ kebugu ni ale bɛ kɔnɔbugu mara la n'u b'a fɔ ma ko an ka yan bila ale de y'an ka invité ye bi ani a ka manajɛ ni o ye Buwa Tunkara ye nin kɔnɔna fɛnɛ na an bena a ka yɛlɛko baro caaman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caaman di aw ma mun ye dɔktɛr kɛb ani basbi ani madol walasa an balimaw yani an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ an bɛ kɛnɛ sigi ni dɔktɛr kɛb ale ka fɔli sɛ o fɔ mu ma ko sanu negeni lɛga let's go song from mali mali ɔni b'a lɛga
Bajira, I b'a dɔn min bɛ yen bi Modibo Danbele Ameriki Modibo de ko k'ale tun y'a kanu ɲinan k'e bila ka taa Magan yala hakilila jumɛn bɛ e la Magan da ko in de la de n ka cɛ Jamala, what was Jamala?
Globila.
It's Karupena, Karupena, Guala. What was the Kanale Kalangana? Uga Maganda. Iwa. I'm money a fat mana. Panabasa, Maga. Okay. We'll get you an air for you. Nintara. A top of the top of it. This is a record of dinner. What is my land affair for you? I like a rich. Whatever the prophet. Middle fra. Obin Dimi. No, Dimi will laugh. Halting and Yagasro. Never the American Magani Magandai.
Ndege. Ah, and we're Maganda way, Bajara.
Me are quite you. Sabia kwenye napa for a woman like a pita.
Bajara Gimelega and a pa.
Mega pita.
Bajara Nitara Tisasa.
It's a Savarisa.
I'm going to go to the house.